wayo mpaka lwe nakufuna wajanga chibuno mubulamu bwange iye kwe yamponya bobubadia ekigambo laavu gwe n'okigaziya buli kimu ku gwe kiri maridadi gwe mukisa ne bwe siguma kavaani mukasengeja ekitako kuba kuseera kati nsonda n'amalusu nemira anti omugalanda w'abalungi gwe nnina betakamye fandani fandani yudigande mafun mami sweet mami wesonga katyokobaki kobaki ebyolukundo byongabekobio Uli chimuku gwe chiri maridadi gwe mukisa ne bwe siguma kavaani kati nsonda n'amalusu nemira anti omugalanda w'abalungi gwe nnina betakamye fandani fandani yudigande mafun mami sweet mami wesonga katyokobaki kobaki ebyolukundo n'obyonva baby Guno mundala sinimuka chai nintabula Wanjigirizo kuwa streets inabula.